kukwano wakusumbua mama nosoberwa tekunina takala vanange koyakala kaya kufumula inechirwa chinuma chinuma nembube mirembe olusine mfune chitembo unyambe unosimu suja simutwe siruto wabula mtu yango yako yeza kwa malamu amanyi era ya manyi ekirwadde kyange wekisula dokita wange oh. Yakuona bamulete ya manyi wakwata nepona yali neddagala ly'omukwano era yamponya endwadde zange yakuona bamulete ya manyi wakwata nepona yali neddagala ly'omukwano era yamponya endwadde zange. Sebo omubiri tebuba na mirembe ebirowoozo yenkumu buli omwagiro gya bubwe tekoma atayagala yani kumwirwa kwebuzabuza bwe musula bwe njagala yoyonange omwana nzita njakuwona bamulete yamanyi wakwata nempona yali neddagala ly'omukwano era yamponya endwadde zange yakuwona bamulete yamanyi wakwata nempona yali neddagala ly'omukwano era yamponya endwadde zange.